kala keɗotoɗo studio tamani ono bisimillahi heɗade heƴogo kertanago sukaɓe Ousmane Ñalibou woni noon ɗo meɗe tawdaɗo Oumar Waygallo Borou bisimilla hono goɗɗa ɗo selli
mbiɗe selli basufu waɗay Ñalibouli
ala hande heɗi woni ko joguiniɗa sukaɓe
ayiwo son watti junggo e mosso on no mbirami no tan wattu joni en jara nokku no dirteɗo Fora Bougou yello hono sukaɓe jokkoɓe gori toon caggal ko jalliñum gonɗille oɗon nokku pamri tarikiji le leydi meɗen ndi e jaran fa nokku no dirteɗo Sigasso Tata Darnaka tonka garen timminiret birki sembe caɗɗi
baru caggal ko larmi malinati le ngendi Fora Bougou caggal ko joɗa halaji gadaade hakkunde jaaliñi fulɓe e don sankoɓe to ñonoto deƴƴere heɓama ɗum wonno ko sukaɓe nokku kollitiride
aywa noon woɓɓe gomɓe tonɓe kay kollitiriwide fa keɓen famtade wattu joni keɗɗen ɗon Mamadou Sama Sow kañi Ali Cissé ko keɓini en dow hen
lewi sukaɓe gomɓe le ngendi noddirteni Fora Bougou deƴƴere fuɗɗi wartude ɗo ila mangal paɗe hemɓe warile gallure ni soldats hemɓe ana ɗo eɓe gaɗa lugagoji nokkule ɗe fuu yalla eɓe ndena yimɓele kañe leji mumen ko jogi non holitiri wiide oɗo suka jokolle joɗiɗo Fora Bougou
albarka Allah Fora Bougou ɗo kay wakkati joni o yimɓe no gondi hinnade hajuji mum en seeɗa seeɗa min keeɓa hinnade golleji guese kañi hajuji amen goɗɗi
jihadiste en ɓe sammini po gonɗo hakkunde Fora Bougou e dogofere sukaɓe geyni Fora Bougou kana waɗa noddago fewde hooreɓe lamɓe waɗa ko wawi fuu ela ɓe keeɓa dabere mawɗo muintinde pon o
noddago gaɗami fewde lamkoɓe ɓe yo muintinde pon gonnoɗo hakkunde amen e dogofiri bonnaɗo o no yawiri yalla habitiɓe na keeɓa natude
ɗo eno pon o ka muintinede yimɓele joɗiɓe le gendi ka holiti wiide eɓe gondi e muñal
baru aɗa andi sini sukaɓe lekkolɓe kileke jande ɓe kajaɗo ekkitade golle
noon wori yo ɗum wajubi noon fa jomum ɓeyda andal muɗum so yeehi dartoyde golle du yiyalla ɗum yaafina no hani heɓirde golleji muɗum
e sini ɓe kuliti wiide kamɓe ekkitotoɓe golle ɓe ɓe pammine nde ɓe le on wattu hono andi ɓe kabaru jande yogaɓe kuliti wiide ɓe yiɗiɓe sukaɓe mali yiɗoɓe ekkitade golle wona noon fuu ɓe jangidirte le nokkuje ɓe jiɗ ekkitade golle ɗe leyni wonno ko ñalawma keƴƴanaɗo ekkitotoɓe golle yambina jeena e lewru novembre ndu fa ɓeydore ɗen famma keɗɗen mi e Mamadou Sama Sow le suudu ORTM kañe golle ɗe kewɗe gonɗe e wi laamu ekkitotoɓe golle kolliti wiide ana jangguine fa gasa
mine ga enne ekkintinde golle guila wattu lewru février so gonga halle ne jetta Allah ɓe ekkitinamin no haniri jaati ndendo mine jettaɓe
sanne
ɗi haalaji ɗi janggoɓe e jangguinoɓeɓe fuu mbi ana jogui taƴaral muɗum andimɓe kaba jande hewɓe kolliti wiide waroɓe ekkitade golle kaybatake sanne jangguintake sanne fuu ɓuuri leggollirɗe gonɗe e wi laamu Morike Dambele pédagogue
wala fewi ekkitingol golle ko hasnidina no haniri wattu stage hana fewi junnede fa ɗaɓɓito
ñalom adna keƴƴanaɗo ekkitotoɓe golle yambinama ɗo mali ɗo ley wattuma honjotoɓe hewɓe kolliti wiide tewtoɓe ekkitade golle gontiɗallaji heɓuɗo ɗo ekkitoto jangguintake du no haniri baro sini e jaari Sigasso halde haala tata Sigasso ɗon kokol ñiɓagol toon
noon jaati wori Ousmane Ñalibouli hollitindino gol ɗo kokkol ngol ɓe noddir tatangol ngol ñiɓama toon kanko noddirteɗo Thiaba Traoré kanko ñiɓi ngol ɗo kokkol wakkati 1877 fa yettu yi 1897 sakkade fati Samori Touré naata le ngallure nde
baro ɗo gonɗe hande ɗo heɗum heddi e ngol kokkol keɗoɗen kanko noddirteɗo Soumana Bamba o hoorejo nokku noddirteɗo mission culturel Sigasso keƴaɗo meɗen gonɗo toon Christian Ismail Dako landire makko ɗo faccitago Ali Cissé
le tata constat
tata o e lope kañe kaƴe darnira Thiaba Traoré kañe mirage muɗum Babe Mba Traoré woni ɓeyɗuɓe jañi makko le hitande duuɓi ujunere temedde jeɗɗi capan jetti e jetti kañe duuɓi ujunere temedde jetti capan jeenayyi e jeɗɗi yalla eɓe keeɓa rinde yimɓe gomɓe le capital o iwde e juuɗe wayɓe camoɗo maɓɓe wakkati fuu police joinama lawol Sigasso fa hayba lawolngol ɓande to nangue fuɗata fa yoto to nangue yenata ɓande to nangue fuɗata yaade Burkina yaade hirnangue Côte d'Ivoire lawol goro laawi tataɗi ɓeydama e hakkunde keɓe finatawa leydi Mali tawede ɗiɗo dabireji ɓamaɗi fa tata o rene fuu yimɓeɓe ana jooɗo e makko no heɓiri fuu won projet goto kanɗo muintindemo mo jawdi muɗum yoɓale hitande 2019 projet o anniyamo wonno muintinde tata
ɓe jara joni yewtere men minimag baro yewtere minimag hande ana fawi dow mergui
a woofo e fe Ñalibouli wattu joni mergui ɗi ɓe gondi e wadde doni immadaraji faɓe kala hono kabaru leydi ndi worri ɗon yurku yurku kañe jogal lamu bon e ko nandi e mudum be kolitiwi dum wonon sukabe jokkolbe ngadobe mergibe be noddirta wattu juno jeunesse ar kanyum wonde waddi dido imadaraji
de yambere nay berde be noddiri dum demokra crise hono tidalaji mali di puddiri hedo woni fanda projet o jande hende projet o daranto nafa hedun do wodi ni do haybugol kabaru ji leddi ni fa bedure dem famu keden ko suri jakitewi kanko mo anditire sakarouse o e fedde groupe be noddirta jeunesse ar do fakita mumin sendebe mamadou samaseko
sanso desordre
min gadi casting jaggal munna min subi sukabe jangobe iwde nogay yade e cipantati jandende wadama le lewru goto fanda munno yo yella be belato yibele janye li lobbi kan islamer lobbi dun
avec des jeux
lebbi hono foti dun gotta
aujourd'hui nous sommes
wattu certana do kambar munno yo lewru goto
yo hono foti kawrtal hikangal
la démocratie en crise ou bien
yo hejo nayo ban mun ko min kalata yo tidala gondo le majju joni hejo go hawri e tidala politikaku dum lati ke sababu yonki yimbe yokabe jati keddiki hen satu hejo jande yokaji jati ana wonno do tidala ji politikaku gondo joni ndeno le demokratiza mi den gondi e dartude holitinde kala golleji e hakkilaji bibe leydindi do kabar mun
la premiere école
mande mu una yetama
wi l'impact est bien visible
na fajandende ana wawi taykitede sabe suka bebe min jangini ana keba joni na fa golle mabbe yo yimbele andabe sanne dun
au lieu des contributions se plaît dans la contradiction au lieu de briller comme de l'or le mali traîne dans la boue du désaccord
anjara joni kabaru jaro chalde boru himbe joyon wonno joinibe talki mu be jidbe lamade ballon afrique
non wori kankon dum woni kando yaltude nyaloma handen o jaadle leedi madagascar dimo no dirta ahmed kanko dum o may dartobe kane goddo kasen jaadle leedi dimo dirta afrique du sud patrice motosep kane jaadle leedi murtandi mo no dirta ahmed yehia fa yottu yon lamir dum woni federation leedi senegal dimo no dirta augustin sengor kane goddo lamir dono kabaru figol ballon leedi kudwar dimo no dirta jacques anouma
baro micintindi wiide wati mudu anahani wadede le hitande 2021 le lewru mars mohamed sala hultam wiide nyaw covid-19 o nangimo wattu o leedi egypte to
non wori o jaadle leedi egypte ndi piole gubal gal noddata liverpool be koliti wiide o do nyaw yama e makko le aljumar gabbi nonde be ngadi dun le communiquer koliti wiide pio ballon sanne andado le leedi egypte ndi wattu jono warta hono figol ballon kan cameroon no be kani wadde qualifier yade ton hono ko kani fiidude e leedi ndi no dette togo
bar en bien alla yafi ko biata dun se fijo veli fu baggo bile
non wori nyaali so ne tapu demo fo boye tan o se ko to de nyaali bul do kan se kabaru ji leedi